mwanake, 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 Benachi.
Internationally connected and locally accepted, it's good to be a DJ.
Now hear this.
Elewa, bila wesi na mwingine sele. Elewa, kasi kwa kusina mwingine. Niwewe na ngoja, baraka nataka kuonja. Niwewe na ngoja, baba sitaleta vioja. Niwewe na ngoja, baraka nataka kuonja. Niwewe na ngoja, baba sitaleta vioja. Ukizuru wengine, ukizuru wengine, nikumbuke. Ukizuru wengine, ukizuru wengine, niweke namba moja. Kwa wale unabariki, niweke namba moja. Kwa wale unabariki, nikumbuke, nikumbuke, nikumbuke,
nikumbuke. High frequency.
It's good to be a DJ.
Boom, 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 boom.
It's great. DeVex.
Boom, babe, I'm gonna madem.
nipate, vyote uzima nikose, sitokubali chochote kinitenge na wewe no. Najua uko na mimi, sitaogopa, naweka imani yangu kwako, wewe tu. Kubali chochote kinitenge na wewe no. Najua uko na mimi, sitaogopa, naweka imani yangu kwako, wewe tu.
Tunapenda kula sikidogo, okay. Na tunapenda happy sikidogo. Ona tunas kidogo lakini hatujali tukisifu kidogo lazima nipishi nivae but if you seek you'll find that's not what I'm defined by nina Yesu always on my mind worry niliwacha behind bye basi katika na mi hey nasi kidogo umebarikiwa nani umebarikiwa nani oh, nasi kidogo so na msifu now now right now na katika now now hey hey
see them is the baddest DJ
right now
DJ Vex
Baba, Kenya to Japan, tuna fly to Japan, tuna love na mafan, tuna favor na I am, Mona Lisa, aje aje, why see Jagaban, in the same, I see your mimi, homie, me, I'm just a man.
Just a man, usi shusha ham ham, straight at the sinner, yes, we can. Washed by his blood, see what a bam, bam, strapped, now what did they both feel the run, run, not done. Use me, the tuna anza basi kujeni, tuna rusha, kubombo rusha, ey, wana shangazwa na humgeni. Ini bomba I say, maisha bomba I say, Yesu mbele I say, kila kitu bomba I say.
Whoa,
Abba, father, tukianza tulimuita maranatha, blessings tukagatha, tukasonga father, sai tuko 40, Alibaba, Kenya to Japan, tuna fly Peter Pan, tuna love na mafan, tuna favor na I am, Mona Lisa, aje aje, why see, Jagaban, inasema siyo mimi, homie, me, I'm just a man.
Just a man, usishusha ham ham, straight at the sinner, yes, we can, washed by his blood, see what a bam, bam, strapped, now what, did they both feel the run, not done. Use me, that tunaanza basi kujeni. tunarusha kubomborosha hey, wanashangazwa na humgeni.
Hii ni bomba I say, maisha bomba I say, Yesu mbele I say, kila kitu bomba I say, ha, bomba I say, bomba I say, bomba I say, kila kitu bomba I say.
My God, I'm feeling a high dream. Mebeba msalaba, Simon a siren. Sitaji mwingine, you're all that I need. I'm giving the word, giving it a tight squeeze. Hii ni bomba I say, top at the top, I'm feeling the highway. Na cross na iwe, alikuja maiwe, all the way up, so miti high grade.
High grade, tulipata A, highway, yeah life journey, yeah. Walitaka si to fail, okangoja to delay, kumbe tuli kill flesh, nyama choma kiko pay. Tulianza simple, Ka Simon, gospel fisherman. Ka Simon, kujipiga konde. Ka Simon, gospel pollution. Ka nylon. Hii ni bomba I say, maisha bomba I say, Yesu mbele I say, kila kitu bomba I say, ha, bomba I say, bomba I say, bomba I say, kila kitu bomba I say. Hii ni bomba I say,
maisha bomba. Just the other day, I got by the name Jabide.
I met a pastor from China. Nikachekini mtu wa China.
Internationally connected and locally accepted. It's good to be a DJ.
Wale wase wa kung fu. The pastor's name Ayengwa. Liku brother to Donien. Next door neighbor to Boloyeng.
Toka manjipita
ni makweng heng.
Potem se
we don't get kung fu techniques without Jesus. Kung she say wa. Goja, watch and translate. Without Jesus, they're dead man walking.
Awa, awa, wana, wata, pesa, uyu, uyu, ajui mali, ni bani tini.
Stop, stop,
now,
here, and
there.
Biden, Jack, get there.
King of Savage. I met a pastor from China. Ni kache kini mjo wa China. Wale wase wa kung fu. The pastor's name Ayengwa. Liku brother to Donien. Next door neighbor to Boloyeng. So kama nipita ni makweng heng. But them say we don't take kung fu techniques without Jesus. Kung she say wa. Goja, watch and translate. Without Jesus.
Internationally connected and locally accepted. It's good to be a DJ.
Wana, wata, pesa, uyu. Uyu. Ajui mali ni vanity mwe.
Even the China no bingo nyako na kung fu. Kazi ni kuimba na kusifu. Hakuna degree but Jesus are the teacher shifu. So kama ni dambi tunakashifu. Them in a hurry but in reasons them going now yeah. They don't know Jesus and Jesus are the way. Wamepotea kwa giza, hakuna mwangaza. Wezi bila Jesus but anyway, I'm just a messenger. Power, God and manager. Akisema natenda, akipanga nafuata. I'm just a vessel.
Awa, awa. Wana, wata, pesa, uyu. Uyu. Ajui mali, ni vanity mwe. Uyu. Ame, tupa, mbao. Awa, awa. Tell them Jesus is
a thing them a do, man, and live me like ash. Them focus on thing that can satisfy flesh. Hey, thing them cherish. Make them perish. Them focus on wealth. Them focus on money. Thing that I make them wake up early in the money. Them still have them, but them still mourning. Shanty man. Na jom jay pata. God satisfies. So see for turning a vitu has the fight.
I go. By the name Jabid.
Awa. Awa. Bona, bona, yo. Pesa uyu.
Mr. Citizen. Nasema gospel, lazima yende viral, eh. Tuki dance kwara kwara now you know, eh. Tanzania, Kenya na Congo. Jina la Yesu litafika everywhere. Unza mkuu, enda chini maka chini. Ni Yesu tu, niyo situ na amini. Mikono juu, na kombi ya weka juu, eh. Jina la Yesu litafika everywhere. Tuna kwara kwara, kwara kwara, kwara 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 kwara. Tuna dance ya Yesu. Tuna kwara kwara, kwara kwara, kwara 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 kwara. Hakuna kama Yesu. Tuna kwara kwara, kwara kwara, kwara kwara kwara. Step on the enemy, step on the enemy. Oh, I ati tuna step on the enemy, step on the enemy. Wanasema gospel si ya wajanja, Wakristo na mashida wana majanga. Shetani tunamzika hii ni matanga, na nguvu ni za Yesu tunawaganga. Kunja mguu, enda chini mpaka chini, ni Yesu tu ndio si tunaamini. Mikono juu, nakwambia weka juu, hey, jina la Yesu litafika everywhere. Tunagwara gwara, gwara gwara, gwara gwara, gwara gwara. Tuna dance ya Yesu, gwara gwara, gwara gwara, gwara gwara, gwara gwara. Hakuna kama Yesu, gwara gwara. Na kucheza, weka shida chini anaweza. Si unajua anapendeza. Tunamsifu na different style. Kwa makofi na kucheza, weka shida chini anaweza. Si unajua anapendeza. Wanasema gospel si ya wajanja, Wakristo na mashida wana majanga. Shetani tunamzika hii ni matanga, na nguvu ni za Yesu si za waganga. Kunja mguu, enda chini mpaka chini, ni Yesu tu ndio si tunaamini. Mikono juu, nakwambia weka juu, hey, jina la Yesu litafika everywhere. Tuna gwara gwara, gwara gwara, gwara gwara, gwara gwara. Tuna dansi ya Yesu.
Bang, star so bright inafanya ninanganga. Suradi mwitu tulisa manana. Fi ilibidi tusare umanga. Fill me with the Holy Spirit jaja. Vile tunaifanya tunaifanya wameshanga. Malane frame wakili. It's a cold world sweater nina vambili. Hapa bila Yesu huwezi feel kamili. Vile na pepea nina float kama lili. Nina uliza uliza. Achana na shetani anajipuliza puliza. Chini ya muamba mina tuliza tuliza. Oya oya mina tuliza tuliza.
Na love yake ya ni pasta mina.
Niko fine. Nikitoka nikiita Baraka Music.
Music dope.
See what I'm fine.
So good father got goodness and grace.
Mama wako na fadhili zinifuate mi. Wema wako na fadhili zinifuate mi.
Na baraka zako na rehema zinifuate mimi. Baraka zako na rehema zinifuate mimi.
Internationally connected and locally accepted. It's good to be a DJ.
Now easy come and go fine. Nikitoka nikiritan. Nikipatana na mafans. Na nikitulia kejani. Na easy come and go fine.
Wema wako na fadhili zinifuate mi. Wema wako na fadhili zinifuate mi.
Na baraka zako na rehema zinifuate mimi. Baraka zako na rehema zinifuate mimi.
Stand, I'ma sit down. Nina jeshi za dominion. Hini gift, ya kono opinion. Hini skill, ya kono ninion. Kani kumanga niko fit mam kuli. Kani kumada mindo beast amjui. Energy na keep kambuvi. Buzz na sentence adi watoi ni tajuvi. Punchlines, don't kani kutema uli mikitongi. Man with the best niko ligi ya Sony. Hey, kani ambition ufiki himori. Check it, check it, check it ready. Nimeleta good heavy. Lazima ninge kill himi gente. Mistari zime bending ziko kidete. Check it, check it ready. Nimeleta good heavy. Lazima ninge kill himi gente. Mistari zime bending ziko kidete. Zidi condemn, I'm still hip hop for them. Fishers of men, niko net kuzidi modem. Mziki ko set, niko busy connect. Flow tight, kani ngonge kuwa strictly ko set. Woo, himeni bidi nyonge. Naleta friction kwa umiki omen. Guiji, naleta wave, niko windy. Game nimeifadha mindio dingi mothe. Eh, niko base kavibanda. na gurumisha kama bezi ya kinanda. Kani kelele niko safe kwa kiranja, navuta heri siko pesi ya kiganja. Born with the fire, vile na venture. Tadhani mtoto akalisi vile na enter the dragon. Mia kwa mia vile na sencha ni genre, nipe classic uone vile ntabenga. Check it, check it, check it ready. Woo, nimeleta good habit. Lazima ninge kill him again. Temistari zime bit bending ziko kidete. Woo, check, check it ready. Nimeleta good habit. Lazima ninge kill him again. Temistari zime bit bending ziko kidete. Zidi kubop moe. Hapa si madon moen. Fever ni timeless. Class in session. My OD Joe Liz and boys Noel. Hey.
This one for the dance all over. Have up one time again. Jantas, Yesu wakisema atatenda. Vumilia mina jua atatuku one time. Eye tupeke anatupenda. Sa shetani ziki kuta tunampa sigirola. Yesu wakisema atatenda. Vumilia mina jua atatuku one time. Eye tupeke anatupenda. Sa shetani ziki kuta tunampa sigirola. Nimetoka hustle, nando nipate pesa nimetoka jasho. Nyuma kuna vikwazo, nandani ya kilini nimejawa mawazo. Ala mefwende marating on me. I am tempted to drink Hennessy. But when we turn around to me family, them a depend on me, them a cry out on me. Father God, I know you are gonna never let me down. Even if the devil only wanna see me frown. Take out all the sorrows, then you put me in a crown. I will in on duty, it a DRPT. Yesu wakisema atatenda. Kumilia minajua atadu one time. Eye tupeke anatupenda. Na shetani ziki kuta tunampa sigirola. Yesu wakisema atatenda. Kumilia minajua atadu one time. Eye tupeke anatupenda. Sa shetani ziki kuta tunampa sigirola. Papa 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 papa. It's only you that the youth man call. Tukikuita wakuja faster. Na maombi unajibu kila kitu aita. Miguan lezo hadiliku yuti na the street no defeat. Jesus had the king that the king win a kibo. Hata ukikosa school fee. Itisha kwa magoti shule utarudi. Sina mudi, ninangoja tuarudi. Tutaruka kwa mabawa hadi tukimbuni. Ya, haijalishi umekosa nini. Siku yako inakuja weka tumaini. Ela, Yesu wakisema atatenda. Vumilia minajua atatu one time. Eye tupeke anatupenda. Sa shetani ziki kuta tunampa sigirola. Yesu wakisema atatenda. Vumilia minajua atatu one time. Eye tupeke anatupenda. Sa shetani ziki kuta tunampa sigirola. Wakilote holy glory father you are the answer. Wewe ndiye baba hawengine ni others. Unabonya kansa hata pia na answers. Tege meyo letu wakati wa disaster. Na gangsters unawaoko wako sasa. The preachers ama them are just clear deceivers. We need the Holy Spirit so that you can redeem us. Forgive us our sins father we are the sinners. When you talk about the money me I talk about Jesus. Jesus. Nikipumbea kwa giza ata nyonyesha njia. Jia na 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 na. Yesu wakisema atatenda. Vumilia minajua atarupa ndana. Eye tupeke anatupenda. Sa shetani ziki kuta tunampa sigirola. Yesu wakisema atatenda. Vumilia minajua atarupa ndana. Eye tupeke anatupenda. Sa shetani ziki kuta tunampa sigirola.